let's go. Yeah. Genie's code code. You need a kipochi. Visa card worldwide. Pochi in a noti. Night popo. Lewa to requesti. Uweni soge la saka muna keshi.
Buta station. Jeza na mimoshi. Nina metengo ya kujiwasha kwenye pochi. Kazi meluswa lampa kuna tochi. Kukutichi wana marizana kwenye kochi.
Turn the left. Turn the right. Sugar genie kata miuno. To the left. To the right. Mikono yu. Yeah.
Chafnam.